Huku kwetu swahili nsamsamia miogomia na bagia. Mapenzi anauzwa buku tatu na uziwa indo kacha. Pagala kipote juu shangazi anauza utumbo vijava kuku na miguu sio pombe. Watu sifanaliwa kukwetu mjini shule ukija utapokelewa. Alafu so kinyonge watu anafusira wengine usikuwa walali kazi naendelea. Ndio kacha masai kulivashu kando kacha. Ndio kacha kulicheza panga kuna kucha ndio kacha. Ndio kacha singeli asilie ndio kacha. Ndio kacha simbi banduma ndio kacha.
All I do is green, all I see is green. No sleep, no delay, no delay. Sit on fire when I step in a play. Right on night, never fade, never fade. Let's go crazy, I don't rest, I don't rest. From the block to the stage, I elevate. Too much speed, man, I elevate. No break, no pause, accelerate. And all I do is win, I dominate.
Music.
Oh, ndio kacha. Matai kulivashu kando kacha. Ndio kacha. Kulicheza panga di kuna kucha ndio kacha. Ndio kacha singeli asilie ndio kacha. Ndio kacha sendi bandu mangi ndio kacha.
Chizi mepagawa kibongoa ni nanawa. Ujaitwa na chashawa kwetu tupo sawa. Tunafanyaga sisi uwanja wa fisi. Akilaga ngumu kwetu ndo rahisi. Kwetu watujari tunashesha na tulari. Tunakesha bora mali sina ndala ni yeah, sisi ndo wakali tunawaza waza mbali. Tunachana, tunabana, tunangana, 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 tunangana.
Ndio kacha, masai kulivashu kando kacha. Ndio kacha, kulicheza panga di kuna kucha ndio kacha. Ndio kacha, singeli asilie ndio kacha. Ndio kacha, simbi bandu mangi ndio maze ndio kacha.
Kacha, kacha, kacha. Vivodo vitu vetu. Kacha, kacha. Kupiga kasi yo setu. Ukitufuruga ni wehu. Swalini ndani ndani tokwetu. Biosa dipsi ufiki maji marefu. Tunakula tunachopata kufu zinatubeba. Tunavishi leki kacha Mungu anatubeba. Kwa isimani za kirasta popote tunapenya. Na wachapa leki master pumzia wana wana hema. Isko kwetu ni mdunduiko kwenye vumbi ndo tunacheza. Tamaa mwiko maisha tumempa muweza. Harakati mpaka mwisho hata jicho lwekengeza. Tuwabane mpaka kifo mpaka figo zinafeli. Tupo shachanganyo na minazi inki leta tupo.
Mitani kwetu kuna walevi, kuna wapenzi, kuna wajomba na mishangazi. Kuna masela paka matozi nini kweli uswazi. Kuna walevi, kuna wapenzi, kuna wajomba na mishangazi. Kuna masela paka matozi indo kacha tu. Ndio kacha masai kulivashu kando kacha. Ndio kacha kulicheza panga di kuna kucha ndio kacha. Ndio kacha singeli asilie ndio kacha. Ndio kacha simbi bandu mangi ndio maze ndio kacha.
Boyenge music international gang.
Meneja Badloso.